Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen di e fulfulde midem aljumare sapo lewru October hitan 2025 sakrabto gondom hedade hejji amen de lendi e wakat jom o fumi chalmino am san. Dubi jitti chagal ko golle o darle on do nokkudo woni festival mo noddirta Festival International Triangle du Balafon ka uti dame mudum alkamsare kenyemle la musika so. Cancer indu hodo fu rewbe no gombe le kreduji di andani on bangal o do nyew ngaram bedorade famu e le journal amengal secret bon sembe kaboroji dem jogano am cikkel hande bismillah modon be hedale dum mi holtidi on jom do kaboroji di fuddata do dubi jetti tagal ko odo festival international triangle du balafon dar le ngal dorane be noddirta kene dugune haya o fudditi golleji di alkamsare kenyem on do nokku odo festival ka damem dum uttama le on do nokku le balde tati le balde tati odo festival woni balarnde ka sofa mudum wara matel sanne le ngallurende lala jara toure nela do amem yare le la musika so kanyo ana wonno to anni ko ministre kumani do kabaruji bili de fina tawa don mamoud dafe o holiti modo festival mo mamoud sende bukanye omar waygalu
Danado anawara dubi jetti festival balafon fuditi sikaso lalinobe festival o holiti wellimabe du kabar mun dum woni ko Ousmane Sanogo horejo fedde lalinowo festival o holiti wide
le population de sikaso
atta sikaso be ana domtingal do kawrital jeno bal juwi gal do ko dum dette balafon ko boyi yidum kawrital mangal non hejoji kewdi garta dadde li hen lumoji fa yotti o baggi e konande mudum lumu mongo du wadanton du jundirama e nyaloma keena do fina tawale leedi mali
culturel du mali
e wi ministre humani do kabaru fina tawa mamou dafe fuditi ngollo ngodo hejo ana holita ania lamu semibinde fina tawa leedindi
pour nous la symbole
ministre 8000 balafon ide mawni bangal amen do sanne fufata do sene fo be do min joti sanne yimbel warbe leede do nokkule fuf sen dokkindiri juude tan e de mbay wadde
tout ce que nous pouvons faire
Hika Lady Mali Burkina Faso et Niger ngoniton ko wonani yimbele Lady Côte d'Ivoire be mbaway warde
ila talatare jiddi lewru october warde aljumaare sappo lewru october 2025 do woni hande gallure mobtinde ka kuram wala ele mudum mibel gobbe tombe kanyu en kale niwra woni haabe kolti do wiira ta igol kurangol ka kuteje mudum fuddi matel sanne do golleji mabbe fa yettodo cellal mabbe narda kanon kobbe wada ko woni bawde mu en fu yalla ana warta kuram le gallure de e madaraji campagne mo noddirta october o rose kertana do habude nyaw cancer indu kanyu nande mudum do golleji mudum ana woni jokitaade le leede amen ka rewbe le gombe le kreduji di kanyu en ka holiti wiide humpintinta ka sande bangal o do nyaw hodum fu sabe bini dum o ngorom bedorade famu e do ko aysata jara kanye golidibe amem gombe le kreduji di hebani em do majjum do fetan mum ni sande bo kanyu Omar Waygalu
le janyeli rewbe hewbe koliti wiide wala furko be andani do kabaru nyaw cancer nangowo indi wobbe e mabbe koliti wiide be noddata ko wattu imma daraji famin gol do nyaw wobbe kay koliti wiide kambe be be billi nan nokku mabbe ana woddi e sudu do gotoroji
min kam min jata so min dewtoyo ko he amende sabide le kiri duji di min goni il fuddi min kam dewtaki horam min ne min ciyan kobe non min jata le galluji be wakkati fuf kambe gallum kobe dubbe garta be pammina mi wakkati fuf
Dogotoro Amadou Fomba gollowo de CCRF Sikasso holiti wiide golleji kewdi ana hani waddede fa hande du kabaru famin gollo yimbele le janyeli on wadda nodango yalla idum sembimbine le nokkuji goddudi
denade koni probleme mimina
garta le nokkule dede yimbele gombe le galluji de kanyen tan kebata odo faba muya sa jii wombe le kiri duudi ngarobe le temdre fudu jabata ko sappo wardili ngal jide dum wana ko yafiribe miden gondi haldu ss kom ngaji di kay dum taadi sanne
dukke ande nyaw o anandarta no cuudi dogotoroji di gondi le janyeli hebata kake kertanadi yalla idum yafina robe be ewta hore mabbe yo dum woni ko gollidindo men aisata jara hebani minna iwde sikasu
stijo tama mani projet mo fondation irondela do malido e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faba mun itira union européenne suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
kedo den jonka umar waykelo fo haltana amen kabaruji di hala mu mema sannele yonterende
festival kopno dirta balafon ko dum fuddi leyi nokko no dirta resigaso leedele kewde kanyen tawaton mali kanye burkina faso fa yottoyo niger sisino mo tubi hitande hikande be bi balafon yo finde no leedele de kani hintirdi mako mudun en ko batto kamyo ngay temetati citerne kanye natle ngalure bomoko de yalla capitaine galane heb asansi yimbe le hewbe kanye en jian dari le station ngaji di e garanti miniren kabaru o do nyaw gondude e matid li lamu san kanye e yoru le rezo mopti fa nyaw o tede lamu hollitidi imadraji kewdan gonde wadede wattu joni o
sakrab ke debon pammi do mi kaddata e kabaruji amen de kikede hande hono do andir do ne fadje fe nokku do e seeda amadou adama amadou haydara waram haltande o dido kabaruji fu e français koren hireja